Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 73. Ntimuhagarike imitima yanyu. Iki gice gishingiye muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 31 kugeza kwa 38 n'igice cya 14 kugeza ku cya 17. Yesu yitegereje abigishwa be afite urukundo mvajuru hamwe n'impuhwe zitangaje, maze aravuga ati: "Noneho umwana w'umuntu arubahirijwe kandi Imana nayo yubahirijwe muri we." Yuda yari amaze gusohoka na Kristo asigaranye n'abigishwa 11 mu cyumba cyo hejuru. Yendaga kubabwira uburyo agiye kubakurwamo, ariko mbere yo kubibabwira yabanje kuvuga ibyerekeye umurimo ukomeye wamuzanye. Kandi uwo murimo niwo yahozaga imbere y'amaso ye. Byamuteraga umunezero kubona ko gucishwa bugufi kwe ndetse no kubabazwa kwe byari bigamije guhesha sikuzo. Ibyo nibyo yifuzaga kubanza kwerekezaho intekerezo z'abigishwa be. Akoresheje amagambo agaragaza uburyo yabakundaga, aravuga ati: "Bana bato, ndacyari hamwe namwe umwanya muto. Muzanshaka, kandi uko nabwiye Abayuda nti aho njya ntimubasha kuhajya, namwe niko mbibabwira ubu." Abigishwa be ntibashimishijwe no kumva ayo magambo, bagize ubwoba. Bigiye hafi y'Umukiza, inshuti yabo kandi umwigisha wabo bakundaga, yari abarutiye ubugingo. Niwe basangaga ngo abafashe mu bibakomereye byose, kandi niwe basangaga ngo abahumurize iyo bagiraga agahinda cyangwa umubabaro. Noneho yari hafi kubasiga ari itsinda rito rigomba kwiyitaho. Imitima yabo rero yacuze umwijima bumvise ayo magambo. Nyamara amagambo y'Umukiza yari aherekejwe n'ibyiringiro. Yari azi ko bazasakizwa n'umwanzi, kandi ko uburiganya bwa Satani bugusha bikomeye abaheranywe n'umubabaro ndetse n'ibibazo. Bityo rero yifuje kuvana intekerezo zabo ku biboneka ngo azerekeze ku bitaboneka. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4:18. Yavanye intekerezo zabo muri iyi si y'icumbi azerekeza mu ijuru iwabo w'abakijijwe. Yarababwiye ati: "Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Naje muri iyi si ku bwanyu, ibyo nkora mbikora ku bwanyu, kandi ningenda nzakomeza kubakorera. Naje mu isi kugira ngo mbiyereke, maze mushobore kwizera. Ngiye kwa Data gufatanya nawe ku bwanyu." Icyajyanaga Yesu cyari gitandukanye cyane n'icy'abigishwa batinyaga. Ntabwo yari agiye gutandukana nabo by'iteka. Yari agiye kubategurira aho bazaba ngo azagaruke maze abajyane iwe. Mu gihe rero yari agiye kububakira amazu, bagombaga gusigara bubaka muri bo imico ikwiriye ab'ijuru. Ariko abigishwa bakomeje kudasobanukirwa. Toma wahoraga mu gukekeranya yaravuze ati: "Databuja, ntituzi aho ujya. Inzira twayibwirwa n'iki?" Yesu aramubwira ati: "Nijye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na Data. Uhereye none muramuzi kandi mwamurebye." Ntabwo hari inzira nyinshi zijya mu ijuru. Ntabwo umuntu ahitamo inzira ye yishakiye. Kristo aravuga ati: "Nijye nzira. Ntawe ujya kwa Data ntamujyanye." Uhereye igihe ubutumwa bwiza bwa mbere bwigishwaga, ubwo muri Edeni byavugwaga ko urubyaro rw'umugore ruzakomeretsa inzoka ku gahanga, Kristo yashyizweho nk'inzira yonyine, ukuri ndetse n'ubugingo. Kristo yari inzira igihe Adamu yabagaho, igihe Habeli yazanaga imbere y'Imana amaraso y'umwana w'intama, aribyo byashushanyaga amaraso y'umucunguzi. Kristo niwe wari inzira abakurambere n'abahanuzi banyuzemo ngo bakizwe. Niwe nzira rukumbi dushobora kunyuramo ngo tugere ku Mana. Kristo arababwira ati: "Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na Data. Uhereye none muramuzi kandi mwaramubonye." Ariko abigishwa bari batarasobanukirwa. Niyo mpamvu Filipo yavuze ati: "Databuja, twereke Data wa twese, biraba bihagije." Kristo yatangajwe no gusobanukirwa kwe guke, maze bimubabaje arabaza ati: "Nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntimwari mwamenya? Mbese byashoboka ko utabona imirimo Data akorera muri jye? Mbese ntiwizera ko naje guhamya Data? Niki gitumye uvuga uti twereke Data wa twese? Umbonye ababonye Data." Kristo ntabwo yigeze arekeraho kuba Imana ubwo yihinduraga umuntu. Nubwo yicishije bugufi akemera kuba umuntu, ubumana bwari bukiri ubwe. Kristo wenyine niwe washoboraga kugaragariza abantu Imana, kandi abigishwa bagize umugisha wo kubyibonera ubwo babanaga nawe igihe kirenze imyaka 3. Mwizere yuko ndi muri Data na Data akaba ari muri jye, cyangwa munyizere kubera imirimo nkora. Kwizera kwabo kwashoboraga guturuka ku gihamya Kristo yagaragarizaga mu mirimo akora. Imirimo nta muntu wigeze ayikora cyangwa washoboraga kuzigera ayikora. Imirimo ya Kristo yagaragazaga ubumana bwe. Muri we niho Data wa twese yerekaniwe. Iyo abigishwa baza kwemera iyi sano y'ingenzi iri hagati y'Imana n'umwana wayo, ntibari gushobora gutakaza kwizera kwabo igihe babonaga kubabazwa ndetse n'urupfu rwa Kristo agira ngo akize iyi si yari igeze aharindimuka. Kristo yifuzaga kubavana mu kwizera kwabo guke akabageza mu gusobanukirwa bari kugira baramutse bamenye neza uwo yari we, Imana yigize umuntu. yifuzaga cyane ko babona ko ukwizera kwabo kwaganaga ku Mana kandi ko ariho kwari gukwiriye gushingira. Ni murebe uburyo umukiza wacu ugira impuhwe yagerageje cyane gutegura abigishwa be kubera ibigeragezo bikomeye byendaga kubageraho. Yifuzaga cyane ko bakwihishanya nawe mu Mana. Mu gihe Kristo yavugaga aya magambo, ubwiza bw'Imana bwarabagiranaga mu maso he kandi abari bahari bagize ubwoba ubwo bategeraga amatwi amagambo ye. Imitima yabo yirunduriye Kristo kandi ubwo barushagaho gukunda Kristo niko nabo bagize urukundo hagati yabo. Bumvise ijuru ribegereye kandi bumva ayo magambo ari ubutumwa bohererejwe n'Imana iri mu ijuru. Kristo yakomeje ababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora. Umukiza yifuzaga cyane ko abigishwa be basobanukirwa n'impamvu yatumye ahuza ubumana bwe n'ubumuntu. Yazanywe mu isi no kwerekana icyubahiro cy'Imana kugira ngo umuntu ahindurwe n'imbaraga yayo. Imana yiyerekaniye muri Yesu kugira ngo nawe yiyerekanire muri bo. Yesu ntiyagaragaje imico cyangwa ngo agaragaze ububasha abantu batashobora kugira igihe bafite kwizera muri we. Ubumuntu bwe butunganye nibwo abayoboke be bakwiriye kugira niba bashaka gukorera Imana nk'uko yabigenje. Ndetse azakora n'iyiruta kuko njya kwa Data. Aha ntabwo Kristo yashakaga kuvuga ko imirimo y'intumwa izaba iy'agaciro kenshi kurutiye, ahubwo yavugaga ko izagera kure. Ntabwo yashakaga kuvuga mu buryo bwo gukora ibitangaza, ahubwo yavugaga ibikorwa rusange bizakorwa mu mbaraga za Mwuka Muziranenge. Ubwo Yesu yari amaze gusubira mu ijuru, abigishwa be babonye gusohora kw'isezerano rye. Ibyabaye mu gihe cyo kubambwa kwa Kristo, kuzuka kwe ndetse no gusubira mu ijuru kwe byababereye igihamya gikomeye. Babonye neza ko ubuhanuzi busohoye. Bashakashatse mu byanditswe byera maze bemera inyigisho bahawe bafite kwizera ndetse n'ibyiringiro bitagereranywa. Basobanukiwe neza ko umwigisha wabo yari uwo yababwiraga ko ari we. Igihe rero bavugaga ibyo babonye ndetse bagasingiza urukundo rw'Imana, imitima y'abantu yarushijeho kunyurwa no kwicisha bugufi maze abantu benshi bizera Yesu. Isezerano Umukiza yahaye abigishwa be ni ryo sezerano itorero mu bihe biheruka. Ntabwo Imana yateganije ko umugambi wayo w'agatangaza wo gucungura umuntu wagera ku musaruro udafatika. Abo bose bazajya ku murimo batiringira ibyo bo ubwabo bashobora gukora, ahubwo biringira iby'Imana ishobora kubakorera ndetse no gukora ibinyujije muri bo. Nta kabuza bazagera ku by'isezerano ry'Imana rivuga, kuko yavuze iti, ndetse azakora n'iyiruta kuko njya kwa Data. Abigishwa bari batamenyereye neza iby'ububasha n'imbaraga bitagira akagero by'Umukiza. Yarababwiye ati, kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye. Yohani igice cya 16 umurongo wa 24. Yabasobanuriye ko ibanga ryo kugera ku ntsinzi yabo kwari ugusaba imbaraga n'ubuntu mu izina rye. Yari kuba ari imbere ya Se abasabira. Isengesho ry'usabye abikuye ku mutima arigeza ku Mana nk'aho ari irye mu mwanya w'urisenze. Buri sengesho ry'ukuri ryumvikana mu ijuru. Byashoboka ko urisenze yaba atarivuze neza, ariko niba arikuye ku mutima rizazamuka rijye mu ijuru aho Yesu akorera, maze nawe rigeze kuri Se risobanutse ari amagambo meza atunganye kandi ahumura umubavu wo gutungana kwa Kristo. Inzira y'ubunyangamugayo no kuba umunyakuri ntabwo ari inzira ibuzemo ibirushya, ariko mu birushya byose dukwiriye kwibuka imbaraga y'amasengesho. Nta muntu usanzwe yifitiye ubushobozi adakomora ku Mana, kandi isoko y'ubwo bushobozi ikinguriwe abantu bose kugeza ku munyambaraga nke cyane. Yesu yaravuze ati, kandi icyo muzasaba mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Kristo yategetse abigishwa bati, musenge mu izina ryanjye. Abizera Kristo bagomba guhagarara imbere y'Imana mu izina rye. Bikomotse ku gitambo cyatanzwe ku bwabo, bafite agaciro kenshi imbere y'Imana. Bitewe n'uko bahawe gukiranuka kwa Kristo, bakirwa nk'abafite igiciro cyinshi. Binyuze muri Kristo, Uwiteka babarira bubaha izina rye. Ntabwo Imana ibabona nk'abandujwe n'icyaha, ahubwo ikibona muri bo gusa ni umwana wayo uwo bizera. Bibabaza Imana iyibona abantu bayo biha agaciro gake. Imana yifuza ko abaragwa bayo biha agaciro kangana n'ikiguzi cyatanzwe ku bwabo. Imana yakunze abayo. Iyo bitaba ibyo, ntiyari koheza umwana wayo mu butumwa bukomeye gutyo kugira ngo ibacungure. Imana ibafitiye umurimo ukomeye kandi birayishimisha iyo bayisabye iby'agaciro kenshi kugira ngo baheshe izina ryayo icyubahiro. Bazagera ku bikomeye nibaramuka bizeye amasezerano yayo. Ariko gusenga mu izina rya Kristo bifite ubusobanuro bugari cyane. Bisobanura ko dukwiriye kwakira imico ye, tukagaragaza umwuka wari muri we, kandi tugakora imirimo yakoraga. Isezerano ry'Umukiza ridusaba ko natwe hari uruhare tugaragaza. Yesu aravuga ati, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Yesu akiza abantu. Ntabwo abakiriza mu cyaha, ahubwo abakiza icyaha, kandi abamukunda bazagaragaza urukundo rwabo bamwumvira. Kumvira kose gukomoka mu mutima. Umurimo Kristo yakoraga wageraga ku mitima y'abantu. natwe nitumwemerera azihanga mu ntekerezo zacu no mu migambi yacu, maze imitima yacu n'intekerezo zacu bigendane n'ubushake bwe, ku buryo kumwumvira bizaba ari ugukora ibiturimo. Ubushake bwacu kuko buzaba butunganye kandi bwejejwe buzashimishwa no gukora umurimo we. Nitumara kumenya Imana nk'uko ari umugisha wacu kumumenya, imibereho yacu izarangwa no kumvira ibihe byose. Tuzagira imibereho yo kunyurwa n'imico ya Kristo, turusheho gusabana n'Imana, ubwo kandi nibwo tuzarushaho kwanga icyaha. Nkuko Kristo yasohozaga amategeko ubwo yari umuntu, natwe dushobora gukurikiza inzira ze turamutse twishingikirije ku munyembaraga ngo abidushoboze. Nyamara inshingano zacu ntidukwiriye kuziherereza ku bandi ngo maze dutegereze ko batubwiriza icyo dukwiriye gukora. Ntabwo bikwiriye ko inama zose tuzikura ku bantu. Imana izatwigisha icyo tugomba gukora kandi izabikora ibikunze nk'uko yakwigisha uwo ari we wese ubishaka. Nidusanga Imana twizeye, izatugezaho ubwiru bwayo bukomeye. Imitima yacu izagira ubwuzu bwinshi mu gihe Imana izaba iri hafi yacu nk'uko yabanye na Enoki. Abiyemeza kutagira icyo bakora mu mirimo yababaza Imana bazasobanukirwa nibamara kugeza ibyifuzo byabo imbere yayo icyo bakwiriye guhitamo. Icyo gihe Imana izabaha ubwenge kandi ibahe n'imbaraga. Nk'uko Imana yabibasezeranije, bazahabwa imbaraga zo kumvira no gukora umurimo. Kandi ibintu byose byahawe Kristo nk'uhagarariye abantu byamuherewe kugira ngo afashe ibiremwa muntu byacumuye. Kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:22. Mbere y'uko yitangaho igitambo, Kristo yatoranije impano isumba izindi kandi yuzuye kugira ngo ayihe abayoboke be, impano yajyaga gutuma babona ibyiza bikomoka ku buntu bw'Imana. Yaravuze ati, "Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi. Ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba murimo. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri." Yohana igice cya 15:16 kugeza ku 18. Mbere hose mwuka yahoze mu isi. Kuva mu itangiriro ry'umurimo wo gucungura umuntu, mwuka yagendagendaga mu mitima y'abantu. Ariko igihe Kristo yari ku isi, abigishwa be ntibari bakeneye undi wo kubafasha. Kugeza ubwo yabasize bonyine, nibwo bajyaga gukenera mwuka maze akaza kubafasha. Mwuka muziranenge ahagarara mu cyimbo cya Kristo, ariko we ntafite akamero ka kimuntu, bityo akora ku giti cye. Kubera ko Kristo yari afite akamero ka kimuntu, ntiyashoboraga kubera hose icyarimwe. Kubera iyo mpamvu, byari bibabereye byiza ko ajya kwa se maze akaboherereza ugomba kumusimbura hano ku isi. Bityo ntawashoboraga kugira icyo arusha abandi kubera aho aherereye cyangwa kubera ko abana na Yesu. Binyuze muri Mwuka Muziranenge, Kristo noneho yari kuzashobora kugera kuri bose icyarimwe. Mu yandi magambo, yashoboraga kubaba hafi kuruta uko yari kubigenza atarazamuka mu ijuru. "Kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke." Yesu yarebaga ahazaza h'abigishwa be. Yabonye hari uzamanikwa ku giti, undi ku musaraba, undi agahungira mu bitare byo ku nyanja, abandi bakarenganywa ndetse bakicwa. Yabasubijemo intege abereka ko azabana nabo mu bigeragezo byose bazahura nabyo. Iryo sezerano yabahaye ntabwo ririgera rihinduka. Imana izabagaragu bayo bayikunda bari muri za gereza cyangwa baciriwe mu birwa bahorwa izina ryayo. Imana ibana nabo ikabahumuriza. Iyo umwizera ahagaze mu nkiko z'isi avugira ukuri, Kristo ahagarara iruhande rwe. Akarengane n'ibitutsi byose ahura nabyo bigera no kuri Kristo. Kristo yongera gucirwa urubanza binyuze muri uwo mwizera. Iyo hari ushyizwe mu nzu y'imbohe, Kristo yuzuza urukundo rwe mu mutima we. Iyo hari uwishwaho izina rye, Kristo aravuga ati, "Ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu." Ibyahishuwe igice cya 3:18. "Utanga ubugingo bwe ku bwanjye ababwibikiye iteka ryose." Mu bihe byose kandi ahantu hose, mu mibabaro yose no mu magorwa yose, igihe tubudikiwe n'umwijima kandi ahazaza hakadutera ubwoba, maze tukumva ducitse intege kandi turi twenyine, Mwuka Muziranenge zoherezwa atubere igisubizo mu gihe dusenze twizeye. Hari ibitubaho bimwe bishobora gutuma dutandukana n'inshuti zacu hano ku isi, ariko nta bitubaho cyangwa intera y'aho duherereye byashobora kudutandukanya na Mwuka Muziranenge. Aho turi hose, aho twaba tujya hose, aho ari buryo bwacu kugira ngo dukomeze adushyigikire, atubungabunge ndetse aduhe umunezero. Abigishwa bari batarasobanukirwa n'ubusobanuro bw'amagambo ya Yesu mu buryo bw'umwuka, maze arongera arayabasobanurira. Yababwiye ko azongera kubiyereka binyujije muri Mwuka Wera, maze arababwira ati, "Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri." Ntabwo muzongera kuvuga muti, "Ntabwo dushobora gusobanukirwa." kandi ntabwo muzongera kurebera mu ndorerwamo itabona neza. Muzashobora kumenya hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo, uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikigepfo bwarwo ubwari bwo, mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa. Abefeso igice cya gatatu umurongo wa 18. Abigishwa bagombaga kuba abahamya b'imibereho ndetse n'umurimo wa Kristo. Kristo yari kuzakoresha amagambo yabo kugira ngo avugane n'abatuye isi bose. Ariko mu gihe cyo kubabazwa no gupfa kwa Kristo, abigishwa be banyuze mu bigeragezo no gucika intege gukomeye. Kugira ngo bazagire amagambo ahamye hanyuma yo kunyura muri ibyo bihe bikomeye, Yesu yabasezeranyije kuzabaha umufasha uzabibutsa ibyo yababwiye byose. Yesu yarababwiye ati, "Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza, kuko azenda ku byanjye akabibabwira." Yesu yagaragarije abigishwa be ukuri kwinshi, ariko byari bibakomereye cyane gutandukanya inyigisho ze n'imihango ndetse n'amagambo y'abanditsi n'abafarisayo. Bari barigishijwe ko bagomba kwemera inyigisho z'abigisha b'Abayuda nk'aho ari ijwi riturutse ku Mana, kandi ibyo byari byaragumye mu ntekerezo zabo ndetse ari byo kwibwira kwabo kugenderaho. Ibintu by'igihe gito, imitekerereze hano ku isi, nibyo byari byarafashe umwanya munini mu ntekerezo zabo. Ntabwo bari basobanukiwe mu buryo bw'iby'umwuka imiterere y'ingoma ya Kristo, nubwo yari yarabibasobanuriye kenshi. Imitima yabo yari mu mwijima. Ntabwo bari basobanukiwe n'agaciro k'amagambo Yesu yabagezagaho. Inyigisho nyinshi za Yesu zasaga n'izitagera mu ntekerezo zabo. Yesu yabonye neza ko batumvaga neza ibyo yababwiraga. Afite impuhwe nyinshi, yabasezeraniye ko Umwuka Wera azabibutsa ibyo yababwiye byose. Kandi hari byinshi batashoboraga gusobanukirwa yirinze kubabwira. Ibyo nabyo Umwuka Wera yagombaga kuzabibasobanurira. Mwuka Wera yafunguye intekerezo zabo kugira ngo basobanukirwe n'iby'ijuru. Yesu yarababwiye ati, "Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose." Umufasha hano yiswe Umwuka w'ukuri. Umurimo we ni ukugaragaza no gukomeza ukuri. Ubwa mbere aba mu mutima nka Mwuka w'ukuri, maze akaba umujyanama. Haboneka ituze n'amahoro mu kuri, ariko nta mahoro cyangwa ituze bishobora kuboneka mu binyoma. Inyigisho hamwe n'imigenzo by'ibinyoma ni byo Satani akoresha kugira ngo yigarurire intekerezo z'abantu. Satani ayobora abantu mu nzira zigoramye, bityo akagoreka n'ingeso zabo. Ariko binyuze mu ijambo ry'Imana, Mwuka Wera avugana n'imitima yacu, maze akatwemeza ukuri, kandi agaragaza ibinyoma, maze akabyigiza kure y'intekerezo zacu. Binyuze muri Mwuka w'ukuri ukorera mu ijambo ry'Imana, Kristo yiyegereza abo yatoranyije. Ubwo yasobanuriraga abigishwa b'ibyerekeye umurimo wa Mwuka Wera, Yesu yifuzaga kubatera ibyishimo ndetse no kubaha ibyiringiro byarangwaga mu mutima we. Yashimishijwe n'ubufasha butangaje yageneye itorero rye. Mwuka Wera niwe mpano isumba izindi zose yashoboraga gusaba Se wo mu ijuru kugira ngo abantu be bongererwe imbaraga. Mwuka Wera yagombaga gutangwa mu buryo buhoraho, kuko bitabaye bityo igitambo cya Kristo cyari kuba nta mumaro gifite. Imbaraga ya Satani yari imaze igihe yiyungikanya, kandi abantu benshi bari barasabwe n'iyo mbaraga ku buryo bukomeye. Kwitarura icyaha no kugitsinda byari gushoboka gusa binyuze mu mbaraga z'uwa gatatu mu butatu buziranenge, ari nawe wagombaga kuza mu mbaraga ze zuzuye z'ubumana. Mwuka Wera ni we utuma ibyakozwe n'umucunguzi w'isi bigira ireme. Mwuka Wera ni we utuma umutima ushobora kwezwa. Binyuze muri Mwuka Wera, uwizera ashobora guhinduka umuragwa wa kamere y'Imana. Kristo yatanze Mwuka we nk'imbaraga y'ijuru ituma dushobora gutsinda irari rya kamere ndetse n'ingeso twatoye zituganisha ku kibi, kandi Kristo akoresha Mwuka we kugira ngo ahitorere imico ye. Avuga ibyerekeye Mwuka, Yesu yaravuze ati, "Azampesha ikuzo." Umukiza yaje guhesha si ikuzo yerekana urukundo rwe, bityo rero Mwuka yagombaga guhesha Kristo ikuzo agaragariza abatuye isi ubuntu bwe. Ishusho y'Imana ikwiriye kwerekanirwa mu bantu. Icyubahiro cy'Imana, icyubahiro cya Kristo, nibyo bituma imico y'abantu ishobora gutungana. Ubwo Mwuka w'ukuri azaza, azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Kwigisha ijambo ry'Imana ntacyo byazageraho hatabayeho ubufasha buhoraho bwa Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe mwigisha w'ingenzi w'ukuri kw'ijuru. Iyo ukuri kugiye mu mutima guherekejwe na Mwuka Wera, nicyo gihe cyonyine gushobora gukangura intekerezo kandi kugahindura imibereho y'umuntu. Umuntu ashobora kubwiriza ijambo ry'Imana, akamenya amategeko ndetse n'amasezerano abonekamo. Ariko igihe adahishuriwe ukuri na Mwuka Wera, ntashobora na gato kwikubita ku rutare ngo amenagurwe narwo. Naho umuntu yaba afite amashuri menshi cyangwa afite ibyo arusha abandi, ibyo ntibishobora na gato kumugira umutangamucyo igihe adafatanije na Mwuka w'Imana. Imbuto z'ubutumwa bwiza zibibwe ntizishobora gukura keretse zikujijwe n'ikime kiva mu ijuru. Mbere yuko hagira igitabo na kimwe cyo mu isezerano rishya cyandikwa, mbere yuko hagira ikibwirizwa na kimwe kibwirizwa, nyuma yuko Kristo asubira mu ijuru, Mwuka Wera yamanukiye intumwa igihe zarimo zisenga. Hanyuma ubuhamya bw'abanzi babo bwari ubu ngo, dore mwujuje Yerusalemu ibyo mwigisha. Ibyakozwe n'intumwa igice cya gatanu umurongo wa 28. Kristo yasezeraniye itorero rye impano ya Mwuka Wera, kandi iryo sezerano yahaye abigishwa be ba mbere natwe ni iryacu. Ariko kimwe n'andi masezerano, hari ibyo dusabwa kubanza kugira. Hari benshi biringira ndetse bavuga ko bafite amasezerano y'Imana, bakavuga ibya Kristo ndetse n'ibya Mwuka Wera, ariko ntibigire icyo bibamarira. Ntabwo bemerera umutima wabo kuyoborwa ndetse no kugengwa n'imbaraga z'ijuru. Ntabwo dushobora gukoresha Mwuka Wera, ahubwo Mwuka Wera ni udukoresha. Binyuze muri Mwuka Wera, Imana ikorera mu bantu bayo. Kuko Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Abafilipi igice cya kabiri umurongo wa 13. Ariko benshi ntibiyegurira Imana, bashaka kwigenga bo ubwabo. Iyo niyo mpamvu ibatera kutakira impano y'ijuru. Abo bonyine bategereza Imana bicishije bugufi, bagategereza ubuntu bw'Imana n'inama zayo, abo nibo bazahabwa Mwuka Wera. Imbaraga y'Imana ni ngombwa ko abantu bayisaba kandi bakayihabwa. Iri sezerano ry'umugisha iyo ryakiriwe mu kwizera rizana n'indi migisha myinshi y'Imana. Iryo sezerano rikomoka mu butunzi bwinshi bw'ubuntu bwa Kristo, kandi Kristo yiteguye kugenera buri muntu wese ibihwanye n'ibyo yiteguye kwakira. Mu magambo Yesu yabwiye abigishwa be, ntabwo yigeze agaragaza kuganya kubera kubabazwa kwe ndetse no gupfa byari byegereje. Ahubwo umurage we wa nyuma yasigiye abigishwa be ni umurage w'amahoro. Yesu yaravuze ati, mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko abisi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Mbere yuko bava mu cyumba cyo hejuru, Umukiza yayoboye abigishwa be mu ndirimbo yo guhimbaza. Ijwi rye ryarumvikanye atari ijwi ryo kuganya, ahubwo ari ijwi ryuzuye umunezero mu gihe baririmbaga iyo ndirimbo ya Pasika bati, mwa mahanga yose mwe nimushime Uwiteka, mwa moko yose mwe nimumuhimbaze, kuko imbabazi atugirira ari nyinshi kandi umurava w'Uwiteka uhoraho iteka ryose. Zaburi 117. Bamaze kuririmba barasohotse, banyura mu mihanda irimo abantu benshi, basohokera mu muryango w'umurwa maze bajya ku musozi wa Elayono. Hanyuma bakomeza urugendo kandi buri wese yari ahugiye mu bitekerezo bye. Ubwo bamanukaga berekeje ku musozi, Yesu avuga mu ijwi riciye bugufi kandi ryuzuye umubabaro ati, mwebwe mwese, iri joro ibyanjye birabahemuza, kuko byanditswe ngo nzakubita umwungeri umukumbi w'intama usandare. Matayi igice cya 26 umurongo wa 31. Abigishwa bamuteze amatwi bafite agahinda no gutangara, bibutse uburyo mu isinagogi y'i Kaperinawumu ubwo Kristo yavugaga ko ari umutsima w'ubugingo hari benshi bitashimishije, maze bakamutera umugongo. Ariko abigishwa 12 bo bamunambyeho. Petero yavuze mu cyimbo cya bagenzi be maze agaragaza ko azagumana na Kristo. Kristo yari yarababwiye ati, mbese si igihe wabitoranirije uko muri 12? None dore umwe muri mwe ni umwanzi. Yohani igice cya 6 umurongo wa 70. Bakiri mu cyumba cyo hejuru, Yesu yababwiye ko umwe muri bo azamugambanira kandi ko Petero azamwihakana. Ariko noneho amagambo yababwiye yarabarebaga bose. Noneho ijwi rya Petero ryumvikana hakana agira ati, naho bose bari buhemuke, ariko jye sindi buhemuke. Mu cyumba cyo hejuru Petero yari yabwiye Yesu ati, databuje, icyambuza kugukurikira ni iki ko nzanagupfira? Ariko Yesu yamubwiye ko ari bumwihakane. Hanyuma Yesu yongera kumucyaha agira ati, ndakubwira ukuri yuko muri iri joro rya none inkoko itarabika kabiri, wowe ubwawe uri bunyihakane gatatu. Ariko Petero arirenga arahamya ati, naho byatuma mfana nawe, sindi bukwihakane na hato. Nuko bose bavuga batyo. Mariko igice cya 14 umurongo wa 29. Kubera kwihagararaho, bose bahakanye amagambo ye wari ubazi kurusha uko biyizi. Ntabwo bari biteguye guhura n'ikigeragezo, kandi igihe ikigeragezo cyari kimaze kubatsinda nibwo basobanukiwe n'intege nke zabo. Petero ubwo yavugaga ko azakurikira Umukiza we mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu rwe, yabivugaga akomeje, ariko ntiyari asobanukiwe uwo ari we. Mu mutima we hari hihishe imbuto z'umwanzi zari kugaragara mu mibereho ye bitewe n'ibihagezemo. Iyo rero ataza kubona imbogamizi yari afite, ibyo byari kumujyana mu irimbukiro ry'iteka. Umukiza yabonye kwikunda Petero yari afite ndetse no kwiringira ubwenge bwe, kandi abona ko byari kuzangaza urukundo yari afitiye Kristo. Yari afite ubusembwa, icyaha kiticujijwe, umwuka wo guhubuka, kwihutira kurakara, kubura amakenga imbere y'ikigeragezo. Ibyo byose byagaragaye mu mibereho ye. Kristo yaramucyashye kugira ngo yinire yibaze. Petero yari akeneye kurekeraho gushakira imbaraga muri we, ahubwo akagira kwizera guhamye muri Kristo. Iyo aza kwemera gucyaha kwa Yesu yicishije bugufi, aba yarabwiye umwungeri w'intama kuragira intama ze. Cya gihe yari ku nyanja y'i Galilaya ubwo yendaga kurengerwa n'amazi, yaratatse ati, databuja, nkiza. Hanyuma Yesu arambura ukuboko kwe asingira ukuboko kwa Petero. Iyo mbere hose Petero aza gutakambira Yesu ati nkiza kwihugiraho, ntiyari kujya mu moshya. Ariko Petero yatekereje ko atamubona nk'umwiringirwa, maze biramubabaza. Byatumye akomeza gushaka kwihagararaho. Yesu yitegereje abigishwa be abagirira impuhwe. Ntabwo yashoboraga kubabuza kugwa mu bigeragezo, ariko ntiyifuzaga kubahana. Yabijeje ko azacagagura iminyururu y'ikuzimu kandi ko azabakunda urukundo rw'iteka. Yarababwiye ati ariko nimara kuzurwa nzaba banziriza kujya i Galilaya. Matayo igice cya 26 umurongo wa 33. Mbere yuko bamwihakana yabijeje ko azabababarira. Hanyuma y'urupfu rwe no kuzuka bari bazi neza ko bababariwe kandi ko yabazirikanaga mu mutima we. Yesu n'abigishwa be bari mu nzira bagana i Getsemani, banyura munsi y'umusozi wa Elayono, ahantu Yesu yakundaga kujya iyo yihereraga mu masengesho. Umukiza yagendaga basobanurira ibyerekeye umurimo wamuzanye ku isi, isano mu by'umwuka bafitanye nawe, isano bagombaga gukomeza kubungabunga. Yesu yifuje kubigisha icyigisho. Muri iryo joro hariho umucyo w'ukwezi kandi wamurikiraga igiti cy'umuzabibu. Yesu abonye uwo muzabibu awereka abigishwa be maze awutangaho urugero mu cyigisho cye. Yesu yaravuze ati nijye muzabibu w'ukuri. Aho kugira ngo Yesu ahitemo umukindo mwiza, igiti cy'isederi kinini cyangwa se igiti cy'umushishi kigari, yahisemo umuzabibu wagenda gurandaranda ku yandi mashami kugira ngo awutangeho urugero rumwerekeyeho. Umukindo, isederi ndetse n'igiti cy'umushishi bihagarara byonyine, ntibikenera icyo byuririraho. Ariko umuzabibu uzamukira ku yandi mashami maze ugakura werekeje ijuru. Bityo rero na Kristo ari mu mubiri wa kimuntu yerekanaga imbaraga z'ijuru. Yesu yaravuze ati ntacyo mbasha gukora ubwanjye. Yohana igice cya 5:30. Nijye muzabibu w'ukuri. Abayuda babonaga umuzabibu nk'igiti cyiza cyane kandi gifite akamaro gakomeye. Abisirayeli bafatwaga nk'umuzabibu Imana yateye mu gihugu cy'isezerano. Abayuda rero bibwiraga ko agakiza kabo kazakomoka ku kuba ari urubyaro rwa Isirayeli. Nyamara Yesu arivugira ubwo ati nijye muzabibu w'ukuri. Ntimwibwire yuko kuba muri urubyaro rwa Isirayeli bizabahesha kuba baragwa b'ubugingo buhoraho no kuba baragwa b'amasezerano y'Imana. Muri jye gusa nimo agakiza kabonerwamo. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi Data ni nyirawuhingira. Ku misozi ya Palestina, Data wo mu ijuru yari yarahahinze uwo muzabibu mwiza kandi Imana ubwayo niyo yari nyirawo. Benshi bakuruwe n'ubwiza bw'uwo muzabibu bemeza ko waturutse mu ijuru. Ariko abayobozi b'Abayuda bo bawubonaga nk'aho watewe mu butaka bwo ku gasi. Baranduye uwo muzabibu barawukomeretsa bawukandagira munsi y'ibirenge byabo byanduye. Bifuzaga kuba bawurandura by'iteka. Ariko nyiri umuzabibu utuye mu ijuru ntiyakuye amaso ku muzabibu we. Hanyuma yuko abantu batekereje ko bawurimbuye yarawutoye maze yongera kuwutera ku rundi ruhande rw'inkike. Ntabwo bari bagishobora kubona aho uwo muzabibu uteye. Wari kure y'ubugizi bwa nabi bw'abo bantu. Icyakora amashami y'uwo muzabibu yatenderaga kuri iyo nkike, kandi ayo mashami niyo yagombaga kwerekana umuzabibu. Binyuze kuri ayo mashami, andi mashami mashya yashoboraga guterwa ku muzabibu, kandi ayo mashami niyo yasoromwagaho amatunda. Ndetse kuri ayo mashami niho abagenzi bavanyeho umusaruro. Kristo yabwiye abigishwa bati ndi umuzabibu namwe muri amashami. Nubwo yari hafi kubakurwamo, umurunga wari ubahuje mu by'umwuka wajyaga kugumaho. Yababwiye ko isano iri hagati y'umuzabibu n'amashami yawo igaragaza neza isano bakwiye kugirana nawe. Ishami iyo ritewe ku muzabibu rifatana nawo, ibigize iryo shami byose bigahuza n'umuzabibu maze rigahindukana ry'igihimba kigize uwo muzabibu. Ubuzima uwo muzabibu ufite ni nabwo buzima iryo shami rigira. Ni muri ubwo buryo umuntu wishwe n'ibyaha ashobora kongera kugira ubuzima bikomotse ku isano afitanye na Kristo. Iyo twizeye Kristo nk'umukiza wacu, iyo sano ihita iboneka. Umunyabyaha mu mbaraga nke afite yifatanya n'ububasha bukomeye bwa Kristo, umutima we urimo ubusa ugahazwa na Kristo, gucika intege kwe kukifatanya no kwihanganira byose kwa Kristo. Agira umutima wari muri Kristo. Ubumuntu bwa Kristo bugasingira ubumuntu bwacu, kandi ubumuntu bwacu bukegera ubumana. Bityo rero binyuze muri mwuka wera, umuntu ahabwa kuri kamere y'ubumana. Yemerwa nk'umwana ukundwa binyuze muri Kristo. Iyo dutangiye isano na Kristo, tugomba kuyikomeza. Kristo yaravuze ati, mugume muri jye, nanjye muri mwe. Nk'uko ishami ridashobora kwera imbuto keretse riri ku muzabibu, namwe niko mudashobora kwera imbuto keretse mugumye muri jye. Iyi ntabwo ari isano y'urwiyerurutso kandi si y'akanya gato, ahubwo ishami rihinduka igice kigize umuzabibu. Ihererekanya ry'ubugingo, imbaraga ndetse n'uburumbuke bwo kwera imbuto biva mu mizi bigakwira mu mashami yose kandi ku buryo buhoraho. Iyo ishami ritandukanijwe n'igiti ntirishobora kubaho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati ntimushobora kubaho mutari muri njye. Ubugingo mwaboneye muri njye muzabuhorana ari uko mukomeje isano mufitanye nanjye. Mutari muri njye ntimwashobora kunesha icyaha naho cyaba kimwe cyangwa se ikigeragezo kimwe. Mugume muri njye nanjye ngume muri mwe. Kuguma muri Kristo bisobanuye guhabwa kuri Mwuka we ku buryo buhoraho kandi no kugira imibereho ihora yitangira umurimo wa Kristo. Umuyoboro w'itumanaho hagati y'umuntu n'Imana ye ugomba guhora ukinguye. Nk'uko ishami rihora rivana amazi yo kuritunga mu giti cy'umuzabibu, niko natwe tugomba kuguma muri Yesu, maze binyuze mu kwizera, tukavana muri we imbaraga no gutungana kw'imico ye. Imizi yohereza ibyo gutunga igiti kugera no kudushami duto. Niko na Kristo atanga imbaraga mu by'umwuka ku bizera bose. Igihe cyose umutima wunze ubumwe na Kristo, ntuzigera uraba cyangwa ngo wangirike. Ubugingo bw'umuzabibu buzagaragarira mu mbuto nziza ziri ku mashami. Yesu yaravuze ati, uguma muri njye nanjye nkaguma muri we azera imbuto nyinshi kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Iyo tugumye mu mwana w'Imana mu kwizera, imbuto za Mwuka zigaragara mu mibereho yacu hatabuzemo n'imwe. Data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho. Byashoboka ko mu bigaragarira amaso ishami risa n'iriteye ku muzabibu nyamara ridafasheho. Icyo gihe ntirizakura kandi nta mbuto rizera. Birashoboka ko rero abantu bibwira ko dushamitse kuri Kristo nyamara nta sano y'ukuri mu kwizera iri hagati yacu. Kuba abanyedini bizanira abantu gusa kuba mu itorero, ariko ingeso n'imyitwarire byabo nibyo bigaragaza ko bashamikiye by'ukuri kuri Kristo. Iyo batera imbuto baba atari amashami y'ukuri. Gutandukana na Kristo bibazanira ingaruka ikomeye nk'iy'ishami ryumye. Yesu yaravuze ati, umuntu utaguma muri njye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Naho ishami ryose ryera imbuto ararikaragira ngo ribe risukuye rirusheho kurumbuka. Mu bigishwa 12 batoranijwe na Yesu, umwe yari ameze nk'ishami rirabye kandi yari hafi kubavamo, naho abandi bagombaga gukaragirwa hakoreshejwe icyuma aricyo kugeragezwa gukaze. Yesu yabasobanuriye yitonze icyo nyir'uruzabibu yifuzaga gukora. Gukaragira uruzabibu byagombaga kubazanira ububabare, ariko Data wo mu ijuru niwe wari ufashe icyuma cyo gukaragira. Yakaragiraga yitondesheje ibiganza bye kandi afite umutima witaye ku ruzabibu. Hari amashami akora ku butaka. Aya agomba kuvanwa ku biyafatiye ku butaka maze agahabwa icyerekezo gishya. Ayo mashami agomba kwerekeza mu ijuru maze agafatwa na Yesu. Ibibabi byinshi bibuza imbuto kubona umucyo no gukura bigomba gukatwa. Udushami tutari ngombwa tugomba gukatwa kugira ngo haboneke inzira y'imirasire ikiza ya zuba ryo gukiranuka. Nyir'uruzabibu bavanaho ibibabi bidafite akamaro kugira ngo imbuto zise neza kandi zibe nyinshi. Yesu yarababwiye ati, ibyo ni byo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Imana ishaka kwerekanira muri wowe kugira neza, ubutungane ndetse n'impuhwe biranga imico yayo. Ariko Umukiza ntabwira bigishwa kugira icyo bakora ngo bere imbuto, ahubwo ababwira kuguma muri we. Yesu aravuga ati, nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Yesu aguma mu bayoboke be binyuze mu ijambo. Iyo sano kandi y'ingenzi igaragarira no mu gihe turya umubiri we ndetse tukanywa n'amaraso ye. Amagambo ya Kristo ni umwuka ndetse n'ubugingo. Iyo wakiriye amagambo ye, uba wakiriye ubugingo bukomoka ku muzabibu. Ubeshwaho n'ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Imana. Matayo 4:4. Ubugingo bwa Kristo buri muri wowe bwera imbuto nk'iziboneka muri we. Iyo uba muri Kristo, ukayoborwa nawe, ukunganirwa nawe kandi ukagaburirwa nawe, bituma wera imbuto zisa n'iza Kristo. Muri iki kiganiro giheruka Kristo yagiranye n'abigishwa be, icyifuzo cye gikomeye yashatse kubagezaho nuko bakwiriye gukundana nk'uko yabakunze. Ibi yakomeje kubibasubiriramo. Yesu yakomeje kubabwira ati, iri ni ryo tegeko mbahaye, mukundane. Igihe yari kumwe nabo mu cyumba cyo hejuru yarababwiye ati, ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Kubigishwa ba Yesu iri tegeko ryari rishya, kuko batari barigeze bakundana nk'uko Kristo yabakunze. Yabonye ko ari byiza ko bagengwa n'imitekerereze mishya, bakarangwa n'ibikorwa bishya, kandi binyuze mu bugingo ndetse no mu rupfu rwe bagahabwa ubusobanuro bushya bw'urukundo. Itegeko ryo gukundana ryari rifite ubusobanuro bushya bugendanye n'igitambo cya Kristo. Umurimo wuzuye w'ubuntu uboneka mu murimo uhoraho w'urukundo, umurimo wo kwiyanga ndetse no kwitanga. Buri saha y'igihe cyose Kristo yabayeho hano ku isi, urukundo rw'Imana rwavaga muri we rutemba nk'imigezi idakama. Abantu bose buzuye Mwuka we bazakunda nk'uko nawe yakundaga. Imikorere ya Kristo mu mibereho ye yose ni yo izabaranga mu mibanire yabo n'abandi. urukundo nkuru ni rwo rwerekana ko ari abigishwa be. Yesu yaravuze ati, ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Iyo abantu bahurije hamwe batabitewe n'inyungu runaka cyangwa ko babihatiwe, ahubwo babitewe n'urukundo, baba bagaragaje imbaraga isumba ikomoka ku bantu. Iyo guhuriza hamwe kugaragaye ni igihamya ku ishusho y'Imana iba yerekaniwe mu bantu, kandi ko amahame y'imibereho mishya aba yiganje mu mitima. Ibyo bigaragaza ko hari imbaraga muri kamere y'Imana ituma dushobora gutsinda abamarayika ba Satani, kandi ko ubuntu bw'Imana bukuraho kwikanyiza gusanzwe mu mutima w'umuntu. Uru rukundo ruramutse rugaragajwe mu itorero nta kabuza bizarakaza Satani. Kristo ntiyigeze ashakira abigishwa b'inzira yoroshye. Yesu arababwira ati, abisi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba abisi, abisi baba babakunze. Ariko kuko mutari abisi ahubwo nabatoranyije mu bisi, nicyo gituma abisi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye nti, umugaragu ntaruta shebuja. Niba bandenganyije, namwe bazabarenganya. Niba bitondeye ijambo ryanjye, ni ryanyu naryo bazaryitondera. Ariko ibyo byose bazabibagirira babahora izina ryanjye, kuko batazi uwantumye uwo ari we. Ubutumwa bwiza buzakwizwa hose mu buryo buruhije cyane hagati y'abantu baburwanya mu kurenganywa no kubabazwa k'uburyo bwinshi. Ariko abakora uwo murimo wo kwamamaza ubutumwa baba bagera ibirenge mu by'Umukiza wabo. Kristo umucunguzi w'isi yakundaga guhura n'ingorane ndetse agasa n'utageze ku byo yifuzaga gukora. Kristo wazanye ubutumwa bw'imbabazi kuri isi yacu yasaga n'ukora bike ku murimo yifuzaga gukora mu gukiza no kuzahura bazimiye. Intumwa za Satani zakoraga uko bukeye n'uko bwije ngo zibangamire umurimo we, ariko ntiyacitse intege. Binyuze mu buhanuzi bwa Yesaya yaravuze ati, naruhijwe n'ubusa, amaboko yanjye yapfuye ubusa, nyakoresha ibitagira umumaro. Icyakora nzacirwa urubanza n'Uwiteka, kandi Imana yanjye niyo izangororera. Nyamara naho Abisirayeli batagaruka, ndi uwo kubahwa mu maso y'Uwiteka, kandi Imana yanjye imbereye imbaraga. Iri sezerano rikurikira naryo ryahawe Kristo ngo, ibi ni by'Uwiteka umucunguzi wa Isirayeli uwera we abwira uwo abantu basuzugura, uw'ishyanga ryanga urunuka, ikiretwa cy'abatware, ati, abami bazabireba bahagurukane n'ibikobangoma baramye ku bw'Uwiteka ugira umurava, uwera wa Isirayeli wagutoranije. Uwiteka aravuga ati, nzagukiza ngo utangaho isezerano ry'abantu kugira ngo uhagurutse igihugu, tume baragwa gakondo yabo yabaye umwirare, kandi ubwire imbohe zisohoke n'abari mu mwijima uti mugaragare. Bazarishiriza ku mayira no mu mpinga z'imisozi zose ahari agasi hazaburwuri. Ntibazicwa n'inzara cyangwa inyota, kandi icyokere ntikizabageraho, n'izuba ntirizabica, kuko uwabagiriye imbabazi azabajya imbere akabajyana ku masoko y'amazi. Yesu yishingikirije kuri ayo magambo maze ntiyaha Satani icyuho. Igihe Kristo yari ageze mu bihe biheruka byo kubabazwa kwe, ubwo yari afite agahinda kenshi mu mutima we, yabwiye abigishwa bati, kuko umutware w'ab'iyisi aza kandi ntacyo mfiteho. Umutware w'ab'iyisi aciriweho iteka. Ubu umutware w'ab'iyisi abaye igicibwa. Yohana igice cya 14 umurongo wa 30 n'igice cya 16 umurongo wa 11 ndetse n'igice cya 12 umurongo wa 31. Yesu yarebesheje amaso ya gihanuzi ibyendaga kubaho mu ntambara ikomeye yari isigaye. Yarazi neza ko ubwo yari hafi kuvuga ati, birarangiye, ijuru ryose rizaririmba intsinzi. Kristo yumvishije amatwi ye indirimbo n'amajwi yo kunesha zaturuka kure mu bikari byo mu ijuru, yumva izina rya Kristo risingizwa mu masi yose yo mu isanzure ry'ijuru. Kristo yashimishijwe n'uko azakorera abayoboke be byinshi kuruta ibyo bashobora gusaba cyangwa gutekereza. Yavuze ko afite ibyiringiro, azi neza ko itegeko ry'isumba byose ryatanzwe mbere y'uko isi iremwa. Yari azi neza ko ukuri gufite imbaraga ikomeye ya Mwuka Wera kuzatsinda imbaraga y'umubi, kandi ko ibendera risizwe amaraso ya Kristo rizererezwa mu bayoboke be bose. Yari azi neza ko imibereho y'abigishwa bazamwiringira izamera nk'iye, bakagira gutsinda gukomeye kutari gusanzwe, ahubwo kuzagaragara mu bihe byendaga kuza. Yesu arababwira ati, ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Kristo ntabwo yatsinzwe ndetse ntiyigeze acika intege, niyo mpamvu abayoboke be bagomba kugira kwizera gufite kwihangana nk'ukwe. Bagomba kugira imibereho nk'iye, bagakora nk'uko yakoraga, kuko ari we bishingikirijeho, ari nawe mutware w'abakozi bose. Bagomba kugira ubutwari, imbaraga no kwihangana. Nubwo hari ibirushya byinshi mu nzira banyuramo, bazakomeza gutera intambwe imbere babiheshejwe n'ubuntu bwe. Aho kugira ngo bashavuzwe n'ibirushya biri imbere yabo, ahubwo bahamagarirwa kubitsinda. Ntibagomba gucika intege, ahubwo bakwiriye kwiringira muri byose. Yesu akoresheje umurunga w'izahabu kandi w'urukundo rutagereranywa, yabakomereje ku ntebe y'ubwami y'Imana. Yesu yifuza ko bagira imbaraga isumba izindi zose, imbaraga ikomoka ku Mana. Bagomba kugira imbaraga yo gutsinda umwanzi, imbaraga itagengwa n'isi cyangwa urupfu cyangwa ikuzimu, imbaraga izababashisha kunesha nk'uko Kristo yanesheje. Kristo ateganya ko gahunda y'ijuru, umugambi w'ubutegetsi bw'ijuru ndetse n'ubumwe bw'ijuru bigaragarira mu itorero rye ku isi, bityo agahabwa ikuzo binyuze mu bantu be. Kandi binyuze muri abo bantu, zuba ryo gukiranuka rirasira abatuye isi bose, Kristo yateganirije itorero ry'ibihagije kugira ngo ahabwe ikuzo ryinshi rikomoka mu bo yacunguye, abo yaguze igiciro cyinshi. Yahaye abantu b'imigisha myinshi hamwe n'ubushobozi kugira ngo bagaragaze ububasha bwe bwinshi. Itorero, kuko ryahawe gukiranuka kwa Kristo, ni ikigega cye aho imbabazi ze nyinshi, ubuntu bwe n'urukundo rwe bigomba kuboneka mu bwinshi. Kristo yitegereza abantu be bakiriye ubwiza no gutungana, akababona nk'ingororano yo kwicisha bugufi kwe no gukomera kw'icyubahiro cya Kristo, we soko y'ubwiza n'icyubahiro. Yesu yashojeje ikiganiro akoresheje amagambo akomeye kandi yuzuye ibyiringiro, hanyuma asengera abigishwa bafite umutima uremerewe cyane. Yubura amaso ye areba mu ijuru aravuga ati, Data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose, kugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo buhoraho. Ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Kristo yararangije umurimo yahawe gukora. Yari yarahesheje Imana ikuzo ku isi. Yari yarerekanye izina rya Se. Yari yaramaze gukoranya abazakomeza umurimo wo ku isi, hanyuma aravuga ati, kandi nubahirijwe muri bo. Jye sinkiri mu isi, ariko bo bari mu isi. Naho jye ndaza kuri wowe. Data wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Sinsabira abo bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo, ngo bose babe umwe nk'uko uri muri jye Data, nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo abisi bizere ko ari wowe wantumye, ukabakunda nk'uko wankunze. Mu ijwi ndetse mu rurimi rw'ufite ubuyobozi bw'ijuru, Kristo yashyize mu biganza bya Se itorero yitoranirije. We nk'umutambyi mukuru wejejwe yasabiye abantu be. We nk'umwungeri ukomeye yakoranirije intama ze mu gicucu cy'isumba byose, azikoraniriza mu bwugamo bukomeye kandi butekanye. Uwo ubwe yari agitegereje intambara iheruka na Satani, maze atera intambwe ajya kuyirwana.